Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe neza abandi namwaramutse muri kumwe na Eugenia Mukankusa no muri studio ya 7 ikaze mwese kuri radio yanyu mukanya ni ikiganiro muri isanga mbere yaho ariko twamenyesha ko ibiganiro bihuza abarundi byarangiye yarusha muri Tanzania nyuma iminsi 13 n'amasezerano ateweho umukono leta y'u Burundi irabishima kuko kubgayo cyari ikiyago gisanzwe ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta rwo ruvuga ko kwabaye uguta umwanya guta igihe kuko kubgabo nta masezerano yabonetse yerekana icyagezweho. Iyi nkuru turaza kuyibagezaho mugenzi wacu urarusha muri Tanzania harimo kuyitutegurira turabagezaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ari imbere. Nkuko bisanzwe rero ni ikiganiro muri isanga, ikiganiro kibaha ijambo mukavuga ibi bari ku mutima, mugatanga inama n'ibitekerezo kandi mukabaza ibibazo abatumirwa bacu. Twongere rero tubaha ikaze mwese, tubifuriza ikaze muri iki kiganiro mugume rero hafi y'amaradiyo yanyu kandi muze kuduha nomero zanyu tuze kubahamagara. Iyacu nomero ya WhatsApp ni 202-441-9931. Ikiganiro muri isanga. Uyu munsi rero nkuko ndimbivuze mu kanya ni ikiganiro muri isanga kivuga ku bagore, abagore n'abakobwa. Iradio Ijwi rya Amerika yahariye umunsi wa gatanu ikiganiro cy'abagore. Nkaba nababwira ko ku itariki 27 y'ukwezi gushize kwa 11 uyu mwaka wa 2017 ubwo hatangizwaga iminsi 16 yagenewe ubukangurambaga mu kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina, umuyobozi w'urukiko rukuru mu Rwanda ariwe Bwana Kariwabo Charles yatangaje ko imanza z'abahohotera abana n'abagore zikomeje kwiyongera mu nkiko. Yavuze ko inkiko zo mu Rwanda zigiye kwihutisha imanza z'abakekwaho gukora ibyo byaha. Urwego rw'ubucamanza rwavuze ko mu minsi 16 ruteganya kuburanisha imanza zisaga 400 z'abakekwaho guhohotera abagore n'abana. Bwana Kariwabo yavuze ko kuva mu mwaka wa 2014 kugeza muri uyu wa 2017 inkiko z'u Rwanda zakiriye dosiye zirenga 270 z'abantu bakurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Uyu muyobozi avuga ko muri izi dosiye abantu bagera ku 5,700 bahamwe n'icyaha barafungwa. Kariwabo yavuze ko abahamijwe ibi byaha bahabwa ibihano bikarishye kugira ngo bice intege ababifuza gukora ibyaha nk'ibyo. Mu mategeko ahana y'u Rwanda, umuntu wasambanyije umwana ahabwa igifungo cya burundu, naho usambanyije umuntu mukuru ku gahato agahanishwa igifungo cy'imyaka 5 kugeza kuri 7. Uyu muyobozi yavuze ko nubwo inkiko zigerageza guhana abakora ibyo byaha hakiri ingorane zo kubura ibimenyetso. Kugeza ubu iki cyaha kirahishirwa mu miryango, rimwe na rimwe abagikorewe bagatinya kukigeza hanze, bakavuga ko batinya ko byajya hanze bikamenyekana, ubundi rero bigakorana bikanagorana nyine kugira icyemeza uwabikoze ko yabikoze, kuko bitorohera urega kugaragaza ibimenyetso. U Rwanda rero rukaba ruvuga ko mu minsi ya vuba hazaba huzuye ikigo kizagifasha abashaka ibimenyetso bigaragaza isano ari byo bita ADN mu rurimi rw'Igifaransa. Abacamanza bakavuga ko icyo gihe imanza zo muri ubwo bwoko zitazongera kugaragaramo amananiza kuko abitwazaga ko ibimenyetso byabuze batazongera kubona uruvugiro. Mu 1990, u Rwanda nibwo rwatangiye kwifatanya n'ibindi bihugu biri muri iyo gahunda. Mu kiganiro muri Sanga rero ku ijwi rya Amerika cy'uyu munsi, ijwi rya Amerika ryongeye guha abagore umwanya n'abakobwa nk'uko ribikora buri wa gatanu. Turagaruka rero kuri iki kibazo cy'ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa. Twatumiye Madame Jeanne Mwiririza wagize igitekerezo cyo gushinga ishyirahamwe ryitwa Tubahumurize rifasha abagore n'abakobwa bahuye n'ihohoterwa. Twakire rero umutumirwa wacu Madame Mwiririza, mwiriwe neza. Muranyumva Madame Jeanne?
Ndabumva mwiriweho neza.
Murakomeye.
Yego turakomeye, turashima Imana.
Niko nuko ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Mbashimiye umwanya mwaduhaye, mwageneye Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire turebe ibibazo by'ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa, ingaruka bibagiraho, uburyo mubafasha n'icyo bimaze kubagezaho. Nagira ngo rero mbahe umwanya mutubwire muri makeya ya association cyangwa se ishyirahamwe Tubahumurize ni ishyirahamwe riteye gute?
Murakoze cyane. Association Tubahumurize ni association ifasha abagore bahuye n'ibibazo by'ihohoterwa. Twatangiye mu bihumbi bibiri na gatandatu, ariko twaje kubona ubuzima gatozi mu 2009, tukaba dufasha abagore bagenda bahohoterwa, bahohotewe mu ngo. Muri iki gihe cya none murabizi yuko ari nabyivuga ngo biriho cyane, ntabwo tuzi impamvu bitagabanuka. Dufasha abana b'abakobwa batashoboye gukomeza amashuri, kenshi baba bahoze ari nk'abayaya, nabo rimwe na rimwe usanga bahohoterwa mu ngo, bahohoterwa se na bashebuja cyangwa abakozi bagenzi babo. Bamwe bafite bagasikiza amashuri, ukabona batewe inda zidateguwe, abo bose ukabona babuze ahantu bajya. Hakaba abakobwa bagenda nubwo akabyara, yamara kubyara akabura ahantu ashyira umwana, rimwe na rimwe akajya mu mwuga w'uburaya. Tugafasha n'abanone abandi abo bitaga ngo ni Abanyagataro se, cyangwa birirwaga birukanka mu muhanda. Noneho tugafasha n'abandi babana n'ubwandu, rimwe na rimwe baba batewe n'ihohoterwa, ndetse n'abamama bahohotewe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ndetse n'abana babo. Abo rero nibo baza bakasanga tukagerageza kubafasha. Ariko wenda nababwira uburyo natangiye n'ubundi, kubera inshuti yanjye. Nari mfite umudamu w'inshuti yanjye cyane cyane, twabanye kiri abakobwa. Aza kumugara agize agisida y'imodoka, akagendera muri Sheze Rurante muri iriya ntebe, aza kwicwa n'umugabo we. Uwo mudamu akaba yari yaterefonnye, yari ampamagaraga buri kenshi akambwira ati umugabo wanjye arashaka kunyica. Nkamubwira yuko nkabona ari ibintu bitashoboka, ko nabonaga ari umugabo we babyaranye abana, nkabona mbese atabitinyuka. Akambwira ati nyamara ati yarambwiye yuko azapfa ariko azapfa ruko n'abanje.
Yakubwiraga icyo bapfase byibura?
Yambwiraga nyine yuko umugabo wamumena atamumereye nabi, mbese babanaga bya bibazo by'abagore n'abagabo bagira mu ngo.
Ariko we ntabyemere ko aza akumva ko azamwica, ariko bigasa nkaho atabyemera, cyangwa se nawe ubwawe ntiwumvaga ibintu bishoboka?
Oya, nige numvaga ntabyemera cyane cyane. Noneho rero umunsi umwe rwose arampamagara ari saa kumi, arambwira ati abana basigaye bakoreye akazi k'umuzamu, makandinda mbere ya saa sita, akandinda nyuma ya saa sita, ntibajye kwiga neza nk'uko bikwiriye. Ariko nababwiye ngo bagende, numva atari ryo herezo ryanjye. Ko kubwarakeye mu gitondo umuntu arampamagara arambwira ati inshuti yawe umugabo arayishe, ntabwo nashoboye kubyakira. Kuko numvaga buri munsi nari kiripabilizaga, kuko numvaga nta kintu nashoboye gukora. Noneho nyuma yaho hajya mpura n'abagore bafite n'ibyo bibazo nkavuga ku kimana kiri imbere yanjye babantu nkibaza yuko ubwo ariyo mpamvu hari ikimana ishaka kugira ngo ushobore gukora ni muri urwo rwego rero natangiranye n'abagore batatu tukajya duhura tugasenga noneho natangaje ariko ko mfite umugenzi wanjye ufite ikibazo nk'icyanjye nzamuzane nawe uzamuzane tugahura twatangiye dusenga gusa bahiza batatu icumi mirongo itatu
none ubu mugeza kuri bangahe
tubara abagore magana atatu na mirongo inani na batanu
mufite umubare munini umubare munini none muri makeya turaza kugenda tubivugaho uko ikiganiro kigenda kijya imbere ariko muri makeya ibyo mubafashamo ni ibihe mwatubwiye abo mufasha barimo abana b'abakobwa barimo abagore bafite ubwandu abo bose mubafasha iki muri make
muri makeya rero tubafasha tubakorera ubujyanama ku ihungabana kugira ngo biyakire kuko kenshi batugeraho barahungabanye ubona ari ba bantu se bafite za ndwara bita psikosomatike bahora barwara imitwe idakira ibifu n'ibindi tukabagira inama tukaba iyo bamaze tushobora kubiyagira kubakorera ubujyanama dufite umutwikoroga aha ngaha noneho bakora ubujyanama umuntu ku giti cye cyangwa se mu igurupe bitewe n'ikibazo kuko tugenda tubacamo amagurupe amatsinda ababana n'ubwandu kwabo abafite abagore abahohotewe muri jenoside ukwabo abahohoterwa n'abagabo ukwabo mbese tugenda babana bavutse ku ihohoterwa rya ba nyina ukwabo abo bose tugenda tubashyikira mu matsinda kugira ngo bashobore mbese kwiyumva
no kwisanga ku bandi
gisanzwe kuri mugenzi uko baba wuje ikibazo ko ntiwafata umugore udafite umugabo ngo umushyire hamwe n'umugore w'umupfakazi ufite umugabo n'umupfakazi niba wafite ibibazo bimeze kimwe
reka noneho muri aka kanya nagira ngo twumve na bamwe muri abo badamu mufasha muri makeya mutubwiye ibyo mubafasha turaza gukomeza tubiganireho ariko hari bamwe baganiriye n'umunyamakuru wacu iyi Kigali mu Rwanda bari muri iyo asosiyasiyo yanyu muri iryo shyirahamwe tubahumurize nagira ngo nsabe ku buhanga bw'ibyuma noneho batushyirireho amajwi yabo muri makeya nabo batubwire ukuntu bahohotewe n'uburyo mwabafashije
bambere n'abanje mu rupfubye jenoside mfusha n'umugabo hanyuma nza gushaka undi maze kumushaka aho kugira ngo mushake mbere umugabo wo kumfasha aho kugira mbere yo kumbabaza noneho atangira ibintu byo kunca inyuma ntiyigeze ankubita ariko akanca inyuma buri munsi amaze kumarika abagore nanjye ntazi umubare naje gukuramo ikibazo cy'ubwanduriye muri kwa guharikwa tandura maze kurandura ntabwo yigeze amfasha nk'umuntu wanyanduje ahubwo yarantereranye atangira kwinjira n'abandi bagore ntugiye uzi isaha nkubwira habayeho ikibazo cyo kuvuga ngo nsezerane nawe nanabyanga ubu ejo bundi bwambwiye ngo ntagikeneye gusezerana n'abakecuru ngo azakire nsezerana n'umwana w'imyaka makumyabiri n'umunani ubu ndi umuntu uhayitswe abagore benshi sinzi umubare nanjye ko numva nzi ni nk'abandi abo ntazi ku mpande ni benshi ibikorwa byose bimbayeho urumva ko iyo ukibona bikubita ahantu hakomeye ariko iyo bigeze hagati ufata ibyemezo ubwo iyi asosiyasiyo yacu yatubahumurize yaravutse ivutse ndabimenya nanjye nkurikira rya jambo ngo tubahumuze nza hano usanga mbere wacu uyu nguyu atangiye ibyo kuduhumuriza twari abamama benshi turi na benshi hagati aho ngaho yaje kubona n'ubufasha akaduha amafaranga make tugakora tuva muri kwa kubabazwa n'abagabo tutangira kumenya gukora tutangira kwigurira umwenda ukigurira umwenda nta mugabo ngira ngo nta mugabo buri gitenge yamenyereye kukigurira akaduha amafaranga tugakora tugacuruza tukiteza imbere tugenda twakira ibyatubayeho tuba n'abagabo tubasha gutunga ingo tubasha no kurera abana kubera ko hanze aha amahohoterwa ni menshi pe ni menshi iryo nashoboye kubona cyane iryo guharikwa ihohoterwa rikomeye wiharitswe uburyo buri nk'ikigoryi ntabwo ukiyana n'agaciro nk'umugore n'umugabo ntaba kikaguhagezaho nakubwira ati iyo ndabyibuka rimwe yigeze kumbwira ko nigeze kunanuka cyane kigiye imiti yari imaze kunanira aramwe musemeze n'igikorwa cyateye kwishashi nize kwenda umugore munye no byibushye urumva umuntu wakugiye nabakana kwanduza yananangiza abana n'ingaruka z'imitaka kugura kumeze n'igikorwa cyateye kwishashi umva icyo kibazo cyo kigize ariko byose narabyakiriye anza guhuramo n'ikindi kibazo ngiramo n'akana nako karamuvukana ndongera ndahungabanya inshuro ya kenshi byose ntacyo yagiye amfashamo yanyerekaga ko nubwo byabaye ngomba kwifasha nta kwisubiraho ihohoterwa cyane nagize n'iryo kumarika njyewe rero ubu igihe navuye muri cya cyiciro cyo kubabara ngendi mu cyiciro cy'ubufasha bababaye ntabwo ugiye guharikwa bikimfataho cyane ndakuze ndenda kugera mu myaka 46 mfite abana bakuru ntabwo ngiye gukobazwa n'igihe ubu ngiye mbaba ngiye mfasha abana b'abagore bagishaka bagahita bahura n'icyo kibazo kenshi cyane baraza bakambaza bati kutubona wihanganye mama bakanambwira bati tumubona hanaha we ntibiriya ni ibisanzwe iyo atinyitse kumbwira ndambwira ntumbareka nkubwire ikintu cya mbere umugabo yaguyemo ugerageza kubaho ukagerageza kutamusaba ukagerageza ko akubona usa neza kuko iyo usa nabi burya wanasa ukiruka mu gasozi ntishakisha uburyo wakwinjira mu mashyirahamwe yabo harimo nabo nagiye ndangira hano ubu mujye mu mabanki mato aciriritse mu buze amafaranga dukure dushaka ku buryo tubaho n'igihe cyarageze ngo harimo cya gihe umugabo atunga abagore barindwi kandi muri biriya biranditse ntabwo tuzakuraho ibyanditse rero mugerageze twifashe kubaho turi uko twabaho njye abana bato bakunze kwinjira mbagira inama bikoranye nahuye n'ihohoterwa nahohotewe kera nkiri mutoya umusore nakoraga akazi ko mu rugo umusore waho ntiyarinda musaza wa mabuja akimara kuntiyarinda naratwise nkimara kumubwira ko ntwite arambwira ngo ntabwo bishoboka ngo ntabwo twashakana ngo ari umwana wo kwa burugumesitiri ndi umuyaya mu rugo iwabo ibyo byambereye igikomere nahavuye inda ifite amezi 6 ndagenda mva mu mujyi wa Kabuga gahoromani njye Gikondo nyenyeri naje kubw'amahirwe naje gukora akazi ko mu rugo nanone mfite iyo nda nza kubona umugabo w'umusaza aranshaka arantunga ariko muri uko kuntunga anyanduza virusi itera sida ntabwo nanduye virusi itera sida kubw'uko nabaye indaya cyangwa kubw'uko nagiye mu bintu binshimishije n'izo ngorane nagize zo kugira ngo mbashe kutwita kubona aho ntwitira no kubona aho mbyarira umwana ubwo narabyaye umwana imaze kugira imyaka 2 umugabo azana undi mugore nijoro arambwira ngo bise undi mugore ngo ndasohoka ndagenda nkimara kugenda nsohokana n'umwana wanjye ndagenda intambara ibaye muri 1994-95 nibwo natangiye kuzana ibyuririzi bya virusi itera sida ndwarazana mu mugongo habaho ko ngomba kujya kwipimisha ndagenda ndipimisha nsanga naranduye ndabyakira ndahungabana ariko ndanabyakira numva ko nta kindi nakora kugira ngo bihinduke ariko Imana ingirira neza umwana wanjye aba muzima ubwo naje kubabazwa n'ubuzima njya muri kayo ko guhabwa akato n'umuryango wanjye n'abaturanyi duturanye n'urusengero nasengeragamo
abo ni bamwe mu badamu bafashwa n'ishyirahamwe association tubahumurize nk'uko twatumiye umutumirwa wacu rero ariwe nawe muyobozi w'iryo shyirahamwe madame Jeanne Mwiririza ubwo buhamya burumvikanye bugaragaje akababaro k'abo badamu ariko kandi bunagaragaje n'uburyo biyakiriye naho bageze Jeanne mwumvise abo badamu murabana buri munsi ndetse numvise banakwita mama ni ukuvuga ko bakwisangaho nk'umubyeyi mwebwe mubibona gute mubyakira gute
turabyakira kuko biragushimisha iyo n'umuntu aje yarahungabanye arira ubona yuko mbese ari wa muntu umeze nabi hanyuma uko iminsi ishira ukabona agenda yiyakira kuko nicyo kintu cya mbere tubanza kubigisha mu kubakorera ubujyanama tubigisha kugira ngo bashobore kwiyakira no kubana n'ibyo bibazo kandi tukabereka yuko ubuzima bukomeza noneho ukabona bageze aho yamaze guhura n'abagenzi be nabo nabo bahuye n'ibibazo bibye ubona yuko abona yuko atari we wenyine kenshi bakagirana inama ndetse bageze aho ngaho ugasanga agiye nta kintu gikora nibo hagati yabo bagirana inama ukabona bari barabikoze ukabona n'abana beza cyane 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 iyo bageze hano baraseka ntibaba banashaka no gutaha
birumvikana ubwo baba bumva bisanga
ubona yuko mbese bigenda bibafasha kubana na bagenzi babo bahuje ibibazo kandi rero ikintu kishimisha nanone ni uko ubona badaheranwa n'akugahinda bagashaka kuba iyo amaze kwiyakira ahita abona ko ubuzima bukomeza agatangira uburyo ashaka gukora kuko hari abahagera akubwira ati sinshaka no kugira ikintu nakora kuko icyo ntegereje ni ugupfa ariko yageze akabona yuko ubuzima bukomeza aratangira agakora ukabona yiteje imbere hari abaza akavuga ati ndashaka mukire mu ishuri nige kuko dufite hano ishuri ryigisha kudoda twigisha cyane cyane abo bana bacikije batashoboye kwiga tukabigisha kudoda gufuma n'ibyo bita kwiteza mbese bigatuma baganira bakisanzura iyo baje ukagira aho ukabona none wamenye umwuga hari abo duhurira hariya mu gikari mu mujyi akambwira ati yo ati mere wacu ati niwe wanyigishije imashini kandi nanjye sinzi kudoda ariko nyine nkumva nanezerewe cyane yuko yashoboye kugira ikintu ageraho abandi baragenda bagasubira mu cyaro iwabo bagaterayo amamashini bakadoda cyangwa hafi y'aha dutuye nabo bakayahakira bakadoda ubona ari ibintu byiza nshimira Imana cyane
barabahaye uburyo nyine niyo mpamvu avuga ko abigishije kudoda ubwo nawe uzasubira inyuma bakwigishe nuramuko bishatse cyangwa ubonye akanya ndumva uba uri muri byinshi nk'uko nabivuze dutangira rero ikiganiro muri isanga n'ikiganiro cy'ijambo abakunzi b'ijwi rya Amerika bakibariza ibibazo cyangwa se bagatanga inama n'ibitekerezo nagira ngo noneho tujye ku murongo wa telefone tubanze twakire Jean Claude uranyumva
ndakumva neza cyane
iyo urahagana hehe
ndi mu gihugu cy'u Rwanda ndi mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma
mwiriwe neza si uyu munsi namwe mwabonye akavura
akavura karahari ibishyimbo bireze turi kurya nta kibazo gihari
nuko ubwo ndumva nahere n'ubunani muzabirya neza
twarayitangiye twebwe kabisungu ni amahoro rwose
mukomeze muryoherwe ikibazo cyawe rero cyangwa igitekerezo
cyane cyane rero nzagira ikiganiro kandi nacyumvise nanagikurikiye kandi ikibazo cy'ihohoterwa mu gihugu cyacu ndi kumva ryarakemutse bitaro ryari riri hari ku bungubu aho bigeze nta hohoterwa rigihari umugore n'umugabo barafatanye ku rugo inyuma bagakora nta mugore ugihohoterwa abagore bahaye ijambo n'ubwumvikane mbega n'uburinganire mu magungu burebana turatekanye na hantu cyumva ingo ziri gusakuza umugore n'umugabo ngo barwanye iki
none ko umuyobozi w'urukiko rukuru mu Rwanda yavuze ko imanza z'abahohotera abagore n'abakobwa na cyangwa se abana ngo zikomeje kwiyongera mu nkiko
ubwo sinzi ariko twebwe nk'abanyagihugu mu byaro niho hakabaye kuba ari ihohoterwa cyane ariko uko mbibona nta hohoterwa mbona
nta nabubona bahohoterwa hanyuma bagatinya kubivuga kugira ngo batiteranya cyangwa se babahishire n'ibyo babayeho
wenda agafatwa hohoteye nk'umwana bamushyira mu nkiko nyine bakamuhanisha ingingo yabigenewe ariko ubu byaragabanyutse umuntu ugihohotera abana cyangwa ngo ahohotere umugore we ugomba mbona ari amahoro mu Rwanda rwacu kabisa
byaba byiza
kera byari biriho nyine n'ibyo mibare baba bakurikiza ni yayindi ya kera kandi naweradi sinzi igihugu cyose uko kimeze njye ndavuga intara yacu
yahure mu Bugesera
muri ngoma
sawa rwose
karere ka Ngoma
nuko ni amahoro
uko bimeze njye ndavuga akarere kacu gusa ko bibona bihagaze
urakoze rwose
nta mahoro rwose umwana wese ni nk'undi niyo aba atari umwana wawe umwana iyo akugannye uramwakira kumufasha irimo bahahirana twese turahirana n'abaturanye bacu none nabo baradufasha bose.
Umuntu yakwifuza ko byakomeza kurushaho kugenda neza. Urakoze cyane Jean Claude Munta Ngoma, reka twakire noneho na Kwizera. Kwizera uranyumva?
Yego.
Ni urahagana hehe Kwizera? Ongera ijwi twumvikane.
Ni mu Rwanda mu karere ka Kirehe.
Oye Kirehe mwe mwiriwe mute? Nuko nuko. Igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo ufitiye umutumirwa wacu? Yego.
Igitekerezo cyanjye.
Ntabwo tukumva neza ariko rero reba ukuntu twakumvikana. Ndatekereza ko telefoni ya Kwizera ariyo icitse. Reka ubwo noneho nongere nk'ijambo umutumirwa wacu. Zane mwiriza, mwumvise icyo Jean Claude avuze. Kwizera we yaratangiye kuvuga ibyerekeranye n'umugera wa SIDA, ntabwo tubashe kumva igitekerezo cye cyangwa se ikibazo cye. Ariko Jean Claude mwumvise ibyo yavuze ko aho ari hameze neza. Mwebwe muri asosiyasiyo yanyu, muri ishyirahamwe tubahumurize, hari ubwo mubona abantu barushaho kuza babasanga cyangwa se mufite abantu babagezeho mbere, ubu mukaba mubona yenda ko byaba uko hotara byaba byagabanutse?
Jean Claude, ni ukuri bagira amahirwe cyane bo ubwo ihohoterwa ryarangiye, ariko ino twebwe cyakomeza ntabwo riracika, kuko n'ikimenyimenyesho wundi hari umugabo uherutse kwica umugore ahantu hitwa Inyabisindu, aramwica aramutaba amuteraho imboga hejuru. Mbese hari irya hohoterwa rigeraho abantu, ntabwo ari abantu benshi ariko ryacyahari. Kandi uburyo bw'ihohoterwa ntabwo ari uko gukubita cyangwa guhita kwica, kuko hariho no guhora umuntu amuhoza ku rutoto, amutuka, amuvuma, avuga ngo ni igicucu ntacyo amaze. Ihohoterwa riri ku buryo bwinshi cyane. Noneho rero n'abakubita ntugire ngo barekere aho ngaho, gusa ikibazo kigihari ni uko burya abagore ntabwo bakunda kuvuga ibyababayeho, cyane cyane iyo ari wa mugore utunzwe n'umugabo we nta kintu akora, ari nk'umutunzi kuri buri kintu cyose. Aravuga ati mbese ndamuvuga ni kumurega, niwe wishyuraga inzu, turagiraho n'abana batandatu, niwe wishyuraga mituelle de sante, niwe wishyuraga minerivari, niwe wakoraga ikintu cyose. Ndabivuga hari n'igihe aza, kuko hari n'igihe baza twebwe ibyo tudashoboye tubona ari nka cya kindi tukabayobora nko kujya kuri one stop center bakabona. Gusa hari n'igihe umugabo bamufata bakamufunga wenda igihe runaka, ariko nyuma akongera agasubira mu rugo rwe. Yasubira mu rugo rwe hari abo tujya tugira nk'ahangaha, akongera bikongera bigatangira kwafunga, ukabona n'ubundi ni hahari ntabwo byacitse
aho ngaho. Wari uvuze
muri urwo rwego iyo bigeze aho tubigisha kwifasha, ntagume muri ya dependance kumva ko agomba gutungwa kuri buri kintu cyose, nawe agatangira agashaka uburyo yagira icyo akora, kuko n'umugabo arabimwubahira. Iyo abona hari ikintu akora nawe aramwubaha akavuga ngo burya nawe hari ikintu azi ashoboye gukora. Ariko iyo amutunze kuvana kuri buri kintu cyose ku muntu ku isukari kugenda ku mwenda wo kwambara, usanga aho hantu nta kiba nta kintu kigenda. Ni nayo mpamvu amuhohotera akaguma nyine akaguma aho ngaho nta no gutinyuka. Hari n'igihe polisi imutwara umugore akaba ariyo yirukanka inyuma kujya kumubuza, kubabuza ati muramenye mwe kumutwara rwose, bwari ubwa mbere kandi ahora wenda amuhohotera. Nuko mbese nuko bimeze. Ariko muri Kirehe no kuri Imana ishimwe, niba mu Iburasirazuba niba byaracitse, Imana ibahe umugisha kandi bakomereze aho ngaho.
Umugore yasubiye inyuma akagenda akarega kandi akavuga ati nyabuna ni mu mureke bwari ubwa mbere, kandi aba anabeshya abashobora gutuma noneho ikibazo kitazigera gikemuka.
Kenshi cyane ni nako bizanagenda, kuko usanga kenshi ari nabo bajya kubafunguza se cyangwa birukanka ati rwose bati ntuzagarwe kubitubwira uje none ejo turamutwaye uje kumufunguza, ntuzagaruke ngo utubwire ngo bari wowe umufunguza kandi ari we wari waduhamagaye n'ubundi. Ndetse urumva ni imana yonyine izadutabara kugira ngo ariko tugira imana yuko abayobozi bacu umuntu yabaye ijisho rya mugenzi we ariko hano Kigali hari n'ibipangu bitunze hari n'igihe udashobora kumenya ibiri mu gipangu cya mugenzi wawe mwegeranye kubera yuko nyine burya ahantu harangaye biroroha kugira ngo umenye ngo babasha kuri ariko hari ibipangu biba bifunze bamwe mu abantu mu cyumba kimwe kindi harabaza bakabitubwira hano kandi hohoterwa ntugire ngo rigombera ba baturage cyangwa ba bakene n'aba basirimu n'abize n'abakategori zose zirahohoterana
ahubwo ni ukumenya icyangombwa ni ukumenya ko umuntu yahohotewe n'aho ashobora kugana igihe ashaka ashaka abamufasha kuva muri ibyo bibazo
yego
reka twakire na Muhayimana uranyumva Duhayimana Duhayimana urahagana hehe
yego oya sinzi mbya kuvuga aho ndi muri mwanya
okay nta kibazo
yego uwo mufasha naje kuvuga ngo ni Imana yo nizabarukura ese Ineka muri sanzwe ibintu by'abagabo n'abagore biragoye urabona umugabo n'isi yose kenshi niwe usanga asumira umuryango iyo bishyiraga kuri kosa umugore ntashobora kumureka ngo ugende ngo amwitwarire kandi hari igihe bamupfunze adocyasigara burarasiyo y'umwana niho rero bigoreye ariko n'abagabo nyine turakunda guhohoterwa nabo nyine barahohoterwa se kuvuga ngo n'abagore bonyine bahohoterwa
abagore namwe barabahohotera
n'abagabo barahohoterwa na byose ni uko nyine ugasiba ngo umugabo nawe nyine apfanye intuntu nk'uko akabura hajya kumwitwarira agiye kumwitwarira n'ubundi bamupfunze usanga ari basigara mu ngorane zo kurera abana icyo acyakora burya kenshi amabanga yo mu rugo aherera mu rugo n'ubundi ugasanga birirwa baragwana mu bwoko bwaca bagasubira bakajya ku murongo niyo gutuma rero abantu bubatse batoca bihutira kuza barajya muri za gasamburamanza muri za sentare
none Muhayimana muri make twari turimo tuvuga ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa cyangwa se abana muri makeya watubwira ihohoterwa uvuga rikorerwa abagabo uretse ko tuzabishakira umwanya tukabiganiraho ariko muri makeya watubwira abagabo bahohoterwa uko wabonye icyo kibazo kimeze
yego dufate nk'umugabo arashobora kumva nk'umugore wiwe yibera akarara mu bubare atagira iki nibyo nagenda bita kwihoho ko ari ihohoterwa yagira aravuga ugasanga umugore ntaca amuvugana nibyo tunavuga ko ari nk'akarorero k'ihohoterwa ry'abagabo
tuzashaka umwanya ubwo tuganire n'abagabo bwabo nabo batubwire icyo kibazo cy'ihohoterwa uko giteye ku ruhande rwabo ndagushimiye cyane
yego namwe murakoze
madame mwiririza mwumvise Duhayimana aravuga ko n'abagabo bahohoterwa haba hari abagabo bigeze baza babegera nabo bashaka ko mubarenganura cyangwa se mubafasha kuva muri ibyo bibazo cyangwa se n'abagore gusa barimo kuza kugeza ubu
murakoze cyane rwose Muhayimana arakoze n'abagabo bajya bahohoterwa kuko hari nk'amakesi twigeze kugera aha ngaha nk'abagabo bakaza akatubwira ati namenye ko umugore wanjye azahangaha muri iki kigo ariko nagira ngo mbabwire dore ikibazo cy'umugore wanjye umugore wanjye ni umusinzi se umugore wanjye atahabwa ijoro yanyoye umugore wanjye naramubwiye ngo ariko inzoga yarananiye noneho ugasanga koko wa mugore nawe ari umunyamakuru twanaganira cyangwa ari kumwe na bagenzi be nabo bakamubwira ati ahangaha nubwo uvuga ngo umugabo araguhohotera ariko nawe wabigisemo uruhare uzataha saa mbiri z'ijoro wanyoye abana batakarabye abana batariye abana utabakoreye ikintu runaka urumva ko kubyo bintu ari ibintu ugasanga koko yuko hari abagabo nabo batuma abagore bambe batuma bahohoterwa kubera yuko aribo babaye nyirakazi amagara yaba ariko mbyita nka wa mugani ugasanga atangiranye intambara n'umugabo kubera yuko aribo bafata amakosa ntabwo nahakana yuko abagabo badahohoterwa ariko umwana w'umuntu n'umwana w'umuntu n'abagabo nabo bajya bahohoterwa umugore agakora amafuti gutyo yagira ngo aravuze wa mugani umugore akaba ari bubanza no kurega kandi koko
ikibazo cye kikumvikana
utanze kurega niwe baza kwakira ikirego n'umugore yagiye yerekana ati dore umugabo yankubise ahangaha kigiye n'umugabo ugaragara yuko yarwaye ntabwo ari umugabo ntibazamenya yuko ari wa mugore wari wasinze bizaba bigaragara ko ari umugore ufite igikomere kandi mu Rwanda amategeko yacu abuza umuntu kwihanira
nsesa akandi rero
ntaburenya gira cyo bwo kugira ngo amukubite mu ruko yanyoye ngo aje ngo none ngo aramo yamuhohote kubera iko yaje yanyoye hari inzego zibishinzwe ntabwo sinzo kugira ngo rero amukubite ngo nuko yinjiye mu rugo yanyoye
ntagomba kwihanira
kandi amukubita ahandi ntagomba kwihanira
ashaka no kumukubita mu kicyo
amukubita mu gusha kajya mwiza kandi atari yanabigambiri kuko bagira babica kenshi turabibona
eh ubwo banavuga ko inkoni ivuna igufa ariko kandi dahana ingeso
gorero na n'ingeso rwose
reka twakire na Hacimana kuri telefone uranyumva
yego
Hacimana turi kumwe cyangwa telefone ye niyicitse ubanza telefone ye iracitse reka noneho mbibarize madame ubu intego mufite ni iyihe mo yego wavuze ko mumaze mwahereye mu 2009 ari bwo mwabonye ubuzima gatoza ariko na mbere mwakoraga no mu 2006 mwarakoraga mu kiri no mubare muto mugenda mwiyongera ariko ubu noneho intego mufite ni iyi
intego yacu ni kugira ngo ikintu cy'ambere tuvane abo bagore baba banza bahungabanye kubavana mu bwigunge no kubatsubiza ikinzere bakumva yuko nabo ari abanyembaraga kandi bashoboye umutegarugori w'umunyarwandakazi arashoboye kandi twebwe twagize n'Imana duhabwa urubuga rwo kugira ngo ari ibibazo tubona hantu tubikemurira hari inzego zishinzwe kubidukemurira umugore abanze yifite ikizere intego yacu ni ugusubiza wa mugore victime de violence kumufitiza ikizere akumva yuko ubuzima bukomeza kumwigisha gukora nawe agashobora kwirwanaho adahora ateza amaboko ngo avuge ngo umugabo natampa ndapfa natamfasha ikimiki ndapfa kuko ubuzima burakomeza hari n'abagore dufite abagore benshi cyane bapfakazi mu mibare y'abapfakazi mu Rwanda ko hari abapfakazi benshi cyane kandi batunze ingo zabo bakarera abana bakabigisha bakabakorera buri kimwe cyose kandi ubona bafite n'ingo nyinshi ziruta n'iz'abagabo gukomera tubigisha rero ko abo bagore bagomba kwigarura ikizere bakuko nabo bagomba gukora cyane tubigisha ikintu cyitwa gukora no kugira kwirwanaho no kumenya kwiteza imbere akamenya yuko n'umugabo adahari yuko n'ubuzima bushobora gukomeza ikindi tubigisha imyuga yo kugira ngo ariyo yongeye nayo ibafasha kwirwanaho tukabaha niyo mishinga ibyara inyungu ni mishinga ntabwo tufite amafaranga ntitugira amafaranga menshi ariko burya nta mafaranga ajya amakeya biterwa n'uyakoresha n'icyo ashatse kuyakoresha noneho wenda n'abariya barero babana n'ubwandu tutabigisha kwigirira icyizere tubaha n'amahugurwa kwiga gukora imishinga mito y'ibyara inyungu ibateza imbere tubakorera amahugurwa ni gute umuntu ashobora gukora umushinga ni gute umuntu ashobora kuwucunga kugira ngo umugirire akamaro ayo mahugurwa tuyabahira ahangaha noneho n'aba bana rero biga imyuga wa mwuga akagenda ukamufasha akagenda nawe agatera imashini hariya akiga gukora akibeshaho
ubu se nk'uwo abakurikira ijwi rya Amerika muri uyu mwanya akaba yasobanukiwe uburyo mufasha abo bantu bahuye n'ibibazo byo guhohoterwa yabasanga he yifuje kubagana
dukorera ahantu ubundi ni mu murenge wa Kanombe ni muri Kicukiro mu murenge wa Kanombe mu kagari n'ahantu hitwa Kukabeza mu mudugudu wa Muhabura
yego ndumva wa umuntu abashatse akavuga ishyirahamwe tubahumurize dikorera aho ngaho
kubona ni icyapa cyacu cya kibo yatubona ashobora no kudusura niba ari ufite niba ari ushobora kufite ugira internet ashobora no gusura website yacu akatubonaho yatubonaho akabona n'ibyo dukora n'uburyo kudukontakta byose birashoboka
reka twakire na Emmanuel ku murongo wa telefone nawe amaze akanya ashaka kutuvugisha Emmanuel uranyumva Emmanuel turi kumwe ama telefone kwa ashobora kuba yatangiye kuba ikibazo nagira ngo ubwo mwanya abandi bakunze ibijwi rya Amerika bakomeze babaze tukomeze tuganire ariko ama telefone ubwo arimo kwanga ndibwira ko twakomeza yenda mukatubwira aba bagore mufasha kugeza umubona bahagaze ku bageze kuyihe ntera mugereranije n'igihe batangiriye abo mumaranye igihe cyane
abo tumaranye igihe
Java byiza batuye uhaje kubasura no wabibona kuko nk'ubu ahangaha dufite ni harabakora nk'ishyira hamwe bakadoda ibyo badoda bakabigurisha bigashobora kubateza imbere kubera yuko bashoboye nyine kumenya umwuga wo kwibeshaho. Ikindi nanone imbere ba bandi bazaga barira ukabona baraje basetse basa neza babyibushye numva bishimishe kuko ubona yuko ubuzima bwagiye buhinduka cyangwa se iyo ugiye ukabasanga nawe ngaho bakorera ari isoko ari abo bacuruza cyangwa wa wundi ukubwira ati nirirwaga nirukankana n'abashinzwe umutekano nirukankana n'agataro nirirwa ndwana nabo baca hariya nanjye ngaca ahangaha ariko ubu ngubu nizumwuga nanjye numva afite kwiteza imbere aho kwirirwa nirukanka ku muhanda ukabona yuko nawe ari imifiyeri yuko hari ikintu yashoboye kugeraho natwe kandi bikadushimisha kuko tubona yuko hari ikintu twagerageje gukora nubwo intambwe ikiri ndende n'abantu baracyari benshi ariko dushimira Imana yuko nibyo ngibyo twashoboye kubigeraho.
Ye bariya batanze ubuhamya bavuganye n'ijwi rya Amerika bavugaga ibyo bamaze kugeraho bavuga ndetse ko no mu gutangira mwabahaga n'udufaranga kugira ngo bagire icyo bimarira nindi batera inkunga kugira ngo mubashe gutunganya ibyo bikorwa byanyu.
Twebwe abantu bose bashobotse baraza bakadutera inkunga nko mu minsi yashize wenda nahera dutangira ni jyewe watangije imashini enye nigisha abana ndetse abana babo bagore natangiranye n'abana babo bagore batari barashoboye kwiga babona ibibazo byabo bakavuga ati nk'abana bacu ntibizi bazagira ibibazo nk'ibyacu noneho ngura imashini enye noneho ntangira n'abana 20 bakajya bakora rotasiyo 4-5 ku mashini gutyo umuntu araza abona yuko nkeneye izindi angura izindi 6-6 ziba 10 bukeye haza abandi bangurira izindi ziba 20 nyuma mbese ngenda ngira umugisha wo kugira amamashini yewe no mu minsi ishize hari Airtel Airtel urayizi Airtel twabaye mbese nominated mu bantu bakora neza mu Airtel duha amamashini menshi meza akora ibintu byinshi cyane Airtel duha amamashini gutyo mbese bigatuma akazi gakomeza kagakora neza noneho hari n'abandi bantu badufasha nk'Invest ya Alberta yo muri Canada nabo baradukunda bakadufasha bakatwishyurira nk'abarimu mbese n'abandi bagera neza bageze ahangaha bakabona ibyo ngibyo bakavuga ati twebwe noneho twebwe kubagurira amatiriyo kugira ngo abana bakomeze bige undi akaza ati jyewe noneho nzabagurira nibagiye kubabwira yuko saa sita aba bana ntibajye babibona hari benshi badashobora gutaha tukabagurira ibyo kurya bakitekera bagashobora kurya kuko hari benshi baba batuye nko mu ngo z'abandi bakabona hasi bataha noneho rero bikaba ngombwa ko tubagurira ibyo kurya saa sita kugira ngo byibuze ko bashobora kujyayo agasanga nta biryo bihari ko nta n'ikintu yabamariye urumva hari nk'abanza ari nk'abana b'abayaya wenda banyirabuje akamubwira tuzagende wige ariko hakaba n'abacika kubera yuko yabonaga bamubonye yuko imirimo bari bamukeneye batakiyikora bakamubwira ati ntuzagaruke cyangwa se yagerayo bati nta biryo bihari ugasanga yaba atariye hano akaba ashobora kubwirwa umunsi wose tukagenda mbese tubashoboye Imana idushoboza tukagenda tubafasha
rwose izakomeze bafashe rwose muri ibyo bikorwa byiza bifasha abafite ingorane kugira ngo bashe kuzikuramo. Reka twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro cy'abakenyezi, ikiganiro cy'abagore n'abakobwa, Ijwi rya Amerika ryabageneye buri wa gatanu. Abangira ngo rero nge ntungire ntumire abadamu aho muri hose mujye mutwandikira cyangwa se muduhamagare namwe mugire uruhare mu biganiro byacu cyane cyane ikiganiro cyo kwa gatanu kibareba. Mwese rero turabararitse.
Shuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kHz 11835.
Ndadijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro muri isanga aho tuvuga ku ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa cyane cyane, kuko ari bo bakunze kuboneka ko batirwanaho iyo ari mu rugo hakaba umugabo ari we ugomba kumukorera byose, ugomba kumuha akanaka ariko kose, nabo bakabyitwaza. Ni radijwi rya Amerika rero, umutumirwa wacu ni Madame Jeanne Mwiririza. Ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko telefoni ye nawe icitse, amatelefoni ntabwo ameze neza muri uyu mwanya. Abakomeje kuduhamagara rwose mutwihanganire, turabahamagara zigacika, twatangira kuvugana namwe ntitubashe kumvikana. None niyo umutumirwa wacu nayo irasa nkaho ivuyeho, reka tube tubumvisha akaririmba hanyuma mu kanya tuze gukomeza. Arakoze Butera Knowless uturirimbiye ako karirimbo, anagira ati we are the winning team, turi ikipe itsinda. None rero Madame Mwiririza, namwe ndumva muri ikipe itsinda, urabivuga wiki?
Natwe turi ikipe itsinda kandi Imana igenda idufasha, kandi tuzakomeza dutsinde kuko tugira amahirwe yuko dutuye ubuyobozi butwumva, ubuyobozi bwacu bwahaye umutegarugori umunyarwandakazi urubuga, rwaduhaye uburenganzira bwo gukora nta hantu tukimirwa, nta umurimo tudashobora gukora, kandi byagaragaye yuko dufite imbaraga. Dufite imbaraga, dufite ubwenge, dufite ubushobozi, ntacyo tunaniye gukora. Dushimira Imana yuko natwe Imana yagiye ubushobozi, Imana igakoresha nabo bayobozi kugira ngo badutere iteka, natwe dushobore kugira icyo dukora. Turi ikipe itsinda, natwe
ni muri ikipe itsinda, you are the winning team, nta kwitinya. Rwose ni ugukomeza uwo murava, mugakomeza mugakora ibishoboka byose kugira ngo iyo kipe nyine ikomeze itsinde, ndetse hazavuke n'andi menshi, bityo ihohoterwa rizacike burundu.
Amen. Imana izadukomeze kudufasha no kuri tuzanezezwa no kumva yuko ihohoterwa ryarandutse mu Rwanda rwacu.
Tukomeze kugira ikibazo cy'amatelefone ku bantu bifuza gukomeza kuduhamagara kugira ngo tuganire, ariko nakwibutse inshuti z'Ijwi rya Amerika ko mutwumvira kuri FM 88.3 no ku Ijwi rya Amerika FM 104.3 Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2. Ndibutsa kandi ko mushobora no kutugeraho mutwandikiye kuri radio yacu ni jambo rimwe radio yacu @gmail.com. Turi no kuri Facebook jambo ni radio yacu VOA. Site yacu yo ni www.radioyacuvoa.com. Dukomeze rero tuganira na Madame Nkiririza mu gihe tugitegereje abandi bakunze ibijwi rya Amerika cyangwa se ko telefoni zacu zibasha gucamo, ntago z'ikibazo cyabaye aho mu Rwanda mufite imvura, ariko twebwe hano nta niyari hari ku buryo tutibaza tutazi impamvu ikibazo cy'amatelefoni cyakomeje kugorana, ariko numvise ku buhanga bw'ibimambwira ko ndagize Imana ahari. Uranyumva?
Ndakumva neza.
Urahagana he?
Ndahantu bita Masaka.
Mwiriwe neza namwe aho ngaho i Masaka?
Turakomeje.
Imana ishimwe. Hanyuma ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo ufitiye umutumirwa wacu cyangwa se n'abakozi b'Ijwi rya Amerika?
Igitekerezo mfite numva bijyanye na posi yanyu ihohoterwa.
Komeza, ntago tukumva ariko. Rezo yawe imeze nabi, uri hanze cyangwa uri mu nzu?
Nari mu nzu ya radiyo.
Njya kure ya radiyo noneho turebe ko twakumvikana. Ubwo ndumva nimo kukumva gahoro. Bimeze neza kurusha mbere.
Ehe,
turakumva. Aratwumva, none telefoni iracitse, nubwo arimo agerageza, reka twakire noneho Dieudonné. Dieudonné turi kumwe?
Turi kumwe na
kibazo. Wowe urahagana he?
Ku Gisozi.
Ngaho gira icyo tubwira nawe muri iki kiganiro, niba hari ikibazo wifuza kubaza cyangwa igitekerezo.
Ni ubunganizi cyangwa no kurebera hamwe kuri ya topiki nasanze. Turamutse turebeye hamwe kuri iriya kibazo cy'ihohoterwa nyine gishingiye ku gitsina. Uramutse urebye yenda nko mu Rwanda hari ukuntu twabashije kurwanya, uramutse urebye ntihari cyane. Kubera yuko ahanini usanga abaturage barigishije uburenganzira bwabo, uburyo usanga urugero byakundaga gukorerwa n'igitsina mbere, uburyo usanga bazi uburenganzira bwabo kabisa, iyo ikibazo bahuye nacyo bakagerageza kukivuga, ariko mbere barahohoterwaga bakabigumana, ariko ubu ngubu arabasha kugenda akibariza ikibazo, arabasha kugenda akavuga ikibazo yahuye nacyo bakagikemura, kubera ko hari icyo bigishijwe, kubera ko hari icyo bazi uburenganzira bwabo. Icya mbere ni uko umuntu agomba kumenya uburenganzira bwe, nicyo kintu cya mbere kibanza kugira ngo binashike
ku ibyo hohoterwa. Twavugaga rishingiye ku gitsina, hari bavuze ko n'abagabo nabo bahohoterwa, nawe hari aho waba warabibonye?
Niho cyane, ariko nubwo se cyane ku bagabo, ariko hari igihe usanga nk'abategarugori bitwaza bati twarahohotewe, noneho bakaba bashaka kugira ngo babyitwaze babyuririreho, avuga ati umugabo namvuga bazamufunga, noneho hakaba hagira ukuntu ahohotera umugabo, wenda bigendeye kuri iryo tegeko bashyiriyeho. Bibaho cyane.
Ndagushimiye cyane Dieudonné. Madame Mwiririza, mwumvise Dieudonné wavuga uko abantu basobanukiwe n'uburenganzira bwabo, akaba ari ryo shingiro urebye ryaba ryuko nta hoterwa rikihari cyane mwamubwira iki
ebyo narakoze cyane nibyo nta nubwo ryagombye kubaho kuvuga ngo si cyane iyo kubera iki kigomba kuba si cyane ntigo ntirigomba kubaho rimwe kuko umuntu n'inzira karengane ntabwo agomba guhohoterwa naho kaba ari gato nako ntabwo kagombye kubaho niba ari n'umwe tuvuga ngo ni umuntu umwe wishwe cyangwa se wakubiswe wese kubera icyo akubitwa ni ukuvuga ngo tugomba kurirandura uko ringana kose naho ryaba ari na rimwe naho baba ari na babiri ariko rikavaho nibyo rwose uburenganzira n'uburyo dukora twigisha abantu n'amategeko kumenya ngo amategeko arengera umugore n'ayahe uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'iki amategeko y'umwa arengera umwana ayo ibyo byose turabibigisha muno mu masomo tubaha nabyo turabibigisha kugira ngo amenye ngo uburenganzira bwanjye ni ubungubu ariko icyo ndimo kuvuga rwose genda navuga n'ibyo byaragabanutse ariko nta nubwo kuvuga ngo si cyane iyo si cyane ge niyo ntuntu nayo nirorere igiye kuvuga ngo kiri ntabe n'umwe n'uwo ngu n'umwe kuhohoterwa ndetse arahohoterwa kubera iki ko ari ikiremwa muntu cyokora arakoze cyane no kubw'inama
twakire na Irangabiye uranyumva Irangabiye urahagana hehe
agende muri cyayi bitaganzira mu ntara ya Ruyigi
yee mu Ruyigi mwiriwe neza
eh muri gikiriwe neza
nuko turamukirize n'abandi igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
ikibazo gusa nari mfite ni uko nk'uri cyo kiganiro muri ko muravuga hari byo twisanga natwe naho tuyo ntuje ijyanye no gusanga harimo zanyene gace no kuba nko kugagurana kirindi kirango rega tinsigira neza usanga biva nk'uko ukuntu ntabyeje kubera ndi ubugene twisanga nta kintu dufite umwanya umwumwe twisanga nyene usanga ntabwo tuba nyene tumeze ku murongo nk'uko abandi batwashaka ariko natwe twari kumera rero rero nicyo nawe nanumvise yuko nawe nari nkwiye gutereramwo mu gihe mba muri ko muravuga ikintu nk'iki natwe mukaza muribuka mbega kugwaruka aho hakiri kugwaruka nawe bigenda bite ko natwe kugwaruka heza niyo tuba dusanga biberamwo gusumba gose kuko umuntu ashobora kurenganya ikintu kanaka nyine bisanye n'ingene aba gufashe nyine
ndagushimiye ubwo iryo hohoterwa dushobora no kuzarigarukaho uretse ko hari indi nyo twagiye tuvuga cyane cyane ku bana bo mu ibarabara ku bantu bakora mu ngo twagiye tubigarukaho ariko nabibutsa ko ku cyumweru umunsi w'icyumweru haba hari ikiganiro cyahariwe urubyiruko urwaruka cyangwa se abana aho ngaho ubwo mujye mutubwira ibiganiro mwifuza ko twajya tubategurira tubatumirire abantu babishinzwe cyangwa se ababisobanukiwe hanyuma bajye babaha ibisobanuro ndetse n'inama ndagushimiye cyane Irangabiye ndabona turimo kwerekeza ku musozo rero nagira ngo ijambo rya nyuma ndibahe Madame Jeanne Mwiririza mugire icyo mwabwira abatwumva muri uyu mwanya cyane cyane nk'inama nyamukuru mwabaha ku byerekeranye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina
murakoze cyane mbanje gushimira Ijwi rya Amerika ryaduhaye akakanya ko kugira ngo tuvuge kuri iki kibazo cy'ihohoterwa kandi ni ukuri ni kugira nimva ku giti cyanjye nifuza yuko ihohoterwa ryarandurwa burundu ntihagire na rimwe umuntu yumva ngo yahohotewe kandi afite uburenganzira bwo kubaho kandi akabaho neza ndabashimiye rero kubw'aka kanya keza mwaduhaye kandi Imana ijye ibaha umugisha ikomeze no kubakoresha kugira ngo ikiremwa muntu gikomeze kumererwa neza
ndabashimiye cyane Madame Jeanne Mwiririza ni umuyobozi w'ishyirahamwe tubahumurize rifasha abari n'abategarugori bahuye n'ibibazo by'ihohoterwa nkaba nshimiye mwese mwaduteze amatwi abaduhaye inama ibitekerezo mwese n'abo tutabashije kuvugana kubera ibibazo bya telefone mwese turabashimiye abadukurikiye aho muri hose ngashimira abadufashe ku buhanga bw'ibyuma Engineer Kelly Nashwan na Innocent Kimenyi wakiriye amatelefoni yanyu kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenia Mukankusi ni kwijwi rya America i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mugira ibihe byiza mukomeze kwitegura no heri no gusoza umwaka neza turabakunda kandi tubifurije amahoro wanyu.